amma mo gaba sun finne da bina tsahai da amtoti odu fulaka ka ta yarga tunutin
akamurti tsahai me halafin finne ke sajiru na ibsi maltu jira
daga ultani guya kan isara kabe ga rin fata nun dai sa su talero ku dadi dai man gege samu da abje durati rakko lingara gara umma wani turani ke su ma gara an boin ge sinu hinge sina wan jedu wani ku bin sulle umma me ture da no burgusta goro timmo namni to ko rasa tar ruku tani dira kero wan gege sa rin fata nun dai sa sana tatir mata ke sa e gan kale sa hali sun ture rin gara an bo ti dame dira sana ko fasan tane commission for civil justice magala sinne sinne tra rakuna ka magala sinne ke sate ture dan din kufa ture blendel dala ke din kufa ture ni harras dan din magala ke sa kufa da ke din hawa ta ni jiro blendel dala to ko amalle kufa da ko te ro ni kufa ni jiro halli tun din ke sate ga kan fakkata kalli te majira magala tun din ne har
Mummiti ministara sa sawo godani turan kalesa me malika ni san jedan kabiye sanu timu dandesa
eh mummi ministara Ethiopia abiyai mate ajecha su kan ni tarfi sa talu de tarati rawatami ratti gaddata ti dagame ipsani turani ni dia biye ke sati ni sarati wan san jedani ajalu ajesu ni dinni kenya alaf kesa imma kanati bani ija kenya kasi tani wanje dukatani ke suma yumo nageni biye tiketa takanjranne oromian rilo lakata tu lolli finne tijal qame akatu ramu qabu jedani kan andro media le ratti da cha turani qamu len gara gara jichu dan ka tani jiru itarra abatani gaddasani istatani umma loromo matat gabbae turna awal cham ga kan arawachu ti qama jichu dan ipsani turani ne hasan san kesa kan afu kadde kan dege sada
alla pizza tindera inonji nada principe wala numero vaccinati wala ci winda da ma de chatron inonji pizza wala nemmeno se cercavi tenne numero de tulan carosa forza sulla comune media di chatroni che dai un yali anno mi zarendo Bina sisu, mutu mana sisu, sabab sulam itu niat sisu. Bila pun mati, kita pindai. Ia kejar nurut rawan itu.
Hayes, hai. Finfinnee da ala wani ya fatti kabda fakkenya fa magalale addadana no finfinnee jira na kabi shoftu adama shashamanne fa wani addaba fatti jira halli jiru mal fakkata
Egen guya harragan godinale adda oromia kesumana no brayu sabata yakasmas lagata fo lagadadi tsanda fa dawalate kibalale fannan ajecha wilfa qalu hunde tsata wilfachu ganna monni ba anrasi umno tane genya fi ke rokare hiram andidutti walitti buin takature ya fa endra magala brayu ti hatu maware boda kana namni tokko humna nageenya mootummaatiin ajjeefameera waajira poolisii magaalaa Abraayifuul duratti jechuudhaan namoonni achi turannatti mani jiru namni shan immoo maga'anii akka turannatti himaniiru namoonni hiriira sana keessa turani jechuudha magaalaa sabbataattis akkasuma rakkoon ture balaaleffannaa warra ba'an irratti dhukaasni baname humnoota nageenyaatiin maddoon akka qaqqabeedha magaalaa bishooftu adaamaa dabalatee immoo kallattii gara bahaatiinis rakkoon akka jiru jiraattotarraa odeeffadheen jira dabalataani naannoo oromiyaa keessa godina arsii irratti har'aa wanti raawwatee namoota balaaleffannaadhaaf ba'anii daandii kifan irratti daandii humnoon nageenyaa bansiisanii turanii daandiin banamuu hin qabu jechuudhaan namoonni ammas mormii kaasanii walitti bu'iinsa uumameen itayyaa irratti namoonni sadii lubbuun isaanii darbuu dhageera akkasumas namoonni 13 immoo madaa'aniiru kan jiru jiraattonni magaalaa itayyaa irraa natti himanii jiru. Akkumarraan gara shaashamanneetti yeroo dabarru shaashamannee keessatti guyyaa kaleessaadhaa qabee rakkoon akka ture kan jiraattonni dubbatanii akka jiraattonni magaalaa shaashamannee jedhanitti namoonni hedduun madaa'aniiru kaan ammoo du'aniiru kan jiran kaataniiru daayirektar meedikaalaa hospitaalaa riifaraalaa magaalaa shaashamanneellee raadiyoo sagalee ameerikaatiif akka dubbatanitti namoonni shan arsii nagalleetti ajjeefamanii gara hospitaalaa riifaraalaa shaashamannee akka dhiyeeffamanii yeroo isaanii achi jiru himaniiru. Namni tokko immoo magaalaa shaashamanneetti ajjeefamee hospitaalaa malkaa 25 akka ta'e daayirektar meedikaalaa kun dooktar kadir jedhaman ibsaniiru walii galan naannoo magaalaa shaashamannee irratti namoonni ajjeefaman namni ja'a rasasan akar kutamani ajje hamani dr kadir kansani radio sagale america timan kantibani bulkin sama galaga shamanni obbo tamahu seni mo namoni ajje famu himani garu namni ajje fami amara gar ka kamu kinama to ku pada kansani dani namoni madan drachu malu jechun ka saniru mama mani ngubatani mo amatti arka in kamu jeraniru kumnoni hirira ba an kumnana genya ra wanja nani kito achura lero nurati tera garo amatti halijuru kapana era humnonne genya to achudan da ani wanjan ka sani garu dandi magalan shamadi da kale hanga mo yale tworana ka tabredem amalle tsakate mo jiratuni ode pandu da wala tanu ke tadiru
sahay gara finfindetan si debi samnanno burayu titay ka jettu kana akasuma mo bishoftu fa ka jettu kana qama motumara wan mirkane fatte qabda qamni motuma ka jettu
e kamot marra ko ligalati dubbima bulci samot mananno romya bogetacho balchati kan dubbisne sani ina noromya ke tatti magalo ta kashatamni ti jimma makarawda magalo ta kanne broket si guya ta lesa ti male harratti rakkon injuru kan sanjirani e guya ta lesa rakkon to koto koturera hangeonatti balalipanna ajjecha calu ndeta elanchudani namota bani ratti namoni shantamni lubbun sani darbu himani ko ligalati romya ke tsa namota kana kesa mo hunnonne genya lekka jani kimaniru rakkon kun jiraachu ibsani garu magalota tokko makadani hinittini ajjecha magala burayu tinani tokko lubbusa darbu fi akkasumasa namoni shammada uwali walkabate kan jiraatu ni kasani kulkulle fachuda wacha kolti kulti to magala burayu tibilbille himilkofne yo kan addaba fanne ragar kan nemode de kan yesuta
wahila kenya gabas tu radio sagale america sahay damto finfinne raibsan kenite gudas galatom san
galatomat
ni